Ngibingelela balimi nginamukela esiqephini sethu sesithupha sonyaka sengede yangoJanuwari okungumasingana. Ikhasi leshumi osihloko sithi izinhlobo zomoba emasimini ayizibonelo eFelixstowe naseMatikulu ibhalwe nguSibonelo Shezi kanye noWinile Shelembe. Ifundeka kanje. Kwingede eshicilelwe yaphuma ngomandulo kuSeptemba 2020 kwazise abalimi ngamasimu noma ngezindinyana ezitshalwe izinhlobo zomoba ezahlukahlukene lapho obekuqhathaniswa khona izinhlobo zomoba ezitshalwe kwisifundamshini kanye nezinhlobo ezintsha. Kutshalwe izinhlobo ezigunyaziwe nezishicilelwe kusomqulu kahulumeni ukuthi zingatshalwa kulezi zifundamshini kwaphinde kwengezwa ngezinhlobo ezimbalwa zakwezinye izifundamshini. Kwintsimi yesifundamshini saseFelixstowe, endaba yakhe, kutshalwe izinhlobo eziyi-15 eziyisikhombisa kulezi bekungezengeziwe nezingagunyaziwe ukutshala kule ndawo kodwa ezigunyazwe ukuthi zitshalwe kwezinye izifundamshini obeku-N48, N52, N54, N56, N61, N62 kanye no-N66. Ematikulu emvutshini kutshalwe ezi-16, ezinhlanu bekungezengeziwe nezigunyazwe ukutshala kwezinye izifundamshini obeku-N48, u-N54, u-N61, u-N62 kanye no-N66. Inhloso yokutshalwa kwezinhlobo zomoba kwezifundamshini lapho zingagunyaziwe khona kulamasimu ayizibonelo ukukhombisa abalimi ukuthi kungani zingakulungele ukutshalwa kule ndawo. Isibonelo, i-N48 idinga ukuhlahlwa kusuka ezinyangeni eziyishumi kanye nesishiyagalolunye kuya inyangeni ezingama-24 itshaliwe, kanti Felixstowe umoba uqala ukuhlahlwa kusuka ezinyangeni eziyi-12 kuya kweziyi-15. Kungenzeka lezi zinhlobo zenze kahle kodwa ukuze zivumeleke kumele kuvume ikomiti lezifo nezinambuzane zomoba kanye no ukhiqizo kwembewu okungenani kungamele zibhekwe iminyaka emihlanu ngaphambi kokuba kuthathwe isinqumo. Lezi zindinyana zitshalwe ngoZibandlela kuDisemba 2019 zagawulwa ngoLwezi okuNovemba 2020. Umoba usunezinyanga eziyi-11 utshaliwe. Imiphumela etholakele emumva kokuvunwa negxile kwizinhlobo ebezitshaliwe futhi ezigunyaziwe kwisifundamshini saseFelixstowe ikhomba ukuthi i-N51 yenze kangcono kakhulu njengoba umlimi angathola amathani abalelwa ku-88.4 nenzuzo ebalelwa ku-45,174 uma umoba ewunakekela kahle. Mese kuthi imiphumela etholakele emuva kokuvunwa negxile kakhulu kwizinhlobo ebezitshalwe futhi ezigunyazwe ukuthi zingatshalwa eMatikulu ikhomba ukuthi i-N52 yenze kangcono kakhulu njengoba umlimi engathola amathani abalelwa ku-74.3 nenzuzo ebalelwa ku-39,000 uma umoba unakekele kahle. Okumele ukwazi, inzuzo ibalwe kusetshenziswa intengo yomoba yangolwezi okuNovemba ngo-2020 okwaku-5,008.86 nokuyintengo ebuyekezwa nyanga zonke. Ngokwalesi sibonelo, kuthathwa ngokuthi umoba awulibazisekanga ukuya esigayweni, ngakho-ke kubalulekile ukuthi umlimi aqikelele ukuthi umoba wakhe awulibaziseki ngaphezu kwamahora ayi-72 ukufika esigayweni ukuze ethole inzuzo ephezulu. Kungenzeka umoba utshalwe kuhlobo lomhlabathi nakwizimo zezulu ezahlukile nakwezinye izindawo, nokusho ukuthi isivuno sisangaba ngaphansi noma ngaphezulu kunokutholwe kulezi zindinyana. Ezinye izinhlobo zakwezinye izifundamshini ebezitshalwe kulezi zindinyana zenze kahle kodwa kumele zibhekwe okungenani iminyaka emihlanu ngaphambi kokuba kuthathwe isinqumo. Ukuze umlimi athole isivuno nenzuzo okuphezulu, kubalulekile ukuthi alandele yonke imigomo efanele yokukhiqizwa nokunakekelwa komoba. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela iziqephu ezendlule kusukela kwesokuqala uma engakasitholi kumeluleki wakhe. Siyabonga.